call a pop. Love for music. DJ Links. Brand new and good for you.
Sasa utamwa mahaba ndo naleta mama
wewe wili ina swali vile vile tenda wili unaweza kunipenda tu wawili ama nikesi tukana ndi naye ali basi tufanye vurugu baba
usiwe na shaka kama ngata tangata utosheke I wanna do you only you you hakuna
mwingine
pepeta pepeta pepeta
hear this
Baka kisikino nyongeze na mikono Onja la dhea
Turn it up. Even the government agrees. He's a dangerous DJ.
Sabona wanapata tabu vijiba vya roo Penzi limenoga Ugalina kisambu na rithi karo Kwako mimzoga Nitanani nipesaga za kashasha
Chambua
Imesholoa baby weka mata Tanika javite na changa na karata
Mnua
Kwenye chocho kana swakibaka
Umesha niroga
Gai
Niroga Toka utata
Umesha niroga
Toka utata
Nazi nimebaki kikaka My baby boo Chonde na macho kwa kitu Tamuwa kwa kashata Miroho juu Nafika kunako mikono juu
Yuga minati na kazanati pendo la kumimina Naota nikikutaja jina
Yeah yeah yeah
Shikama nati topa na tati shopping twende madina Kozi za joka tutoe jina Kitandani nipeswaga za kashasha
Tambua
Weko moa nizidi kudata
Binua
Karata mavige sizindike
masata Wabebe tena
Kwenye toto kana suti
Yeah, let's keep coming.
It's a jewel, I'm jewelry. It's a jewel, I'm jewelry.
I tell you, we are pending.
When you mention my name, DJ Lynx.
Yeah, push price.
Bila sala, kini bado mnani watch.
Yeah. hits keep coming.
Bila saa lakini bado mnani watch.
Atamkimea pembe, mi ndio jogo kwa hii soka. Yeah, Kush Trice.
Big dream. Bila saa lakini bado mnani watch. Misi kanyari lakini nimewatouch. Maisha mziki we, Rudy Darasa. Rap queen in the game, now I ash. Ulidhani nimesota lakini niko cash. Inafotwa na my fans na my hater, I'm so cash. Yeah. Smart professor mulize J. Nasina mitego mulize Nate. Stamina ka Roma, defeated Casina. Dambi misina, Kush Trice in your gene. Lokali ata J ya wezi sema Z. I'm easy, nyi bado mko tease. I'm exclusive, gotta give me some space. Yeah. Kimziki itabidi mume enda kumi trace. Uwezi nirudisha kadevi kwa race. Na bado niko brief cut case.
Mtajua hamjui. Mtajua hamjui. Mtajua hamjui. Mtajua hamjui. Mtajua hamjui. Utajua hamjui. Utajua ujui.
Kabani boy bado na wa harmonize. Na wafagilia tu kama Mr. Nice. Kime kime nifanya niwe songo. Na nimeshona tu kama uponko. Wapi meja madi tu wa cancel. Tuna ranai kama city council. Kwanza kuja globe we uone cinema. Kwenye street sisi ndiyo kusema. Kona vibes utadhani mikatel. So unpredictable that you can't tell. Nina form utadhani misabuni. Bad girl wanadai mimuhuni. Atajua kwa makini dumbbody.
The dope boy from Nairobi, Kenya. Too hot for TV. Flames.
Como te llamas, baby, sé que estoy súper mami. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Como te llamas, baby, sé que te vi súper que eras mami. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party.
Flames. From the motherland, Kenya, to the streets.
Kesho takete na kuwa country. Visit me, trend of food, ile naitaji. Tuna keme school bus. Me see you my penzi boys soon is school bus. Nisa fall baby girl soon is pool bus. Kasa punzi na singa ni pool bus. Nasa iju mele wanda ni cool bus. Time me fika to in ye quarantine. Nani na painting. Ndanya quarantine. Nasa iju mele wanda ni cool bus. Time me fika to in ye quarantine. Lazima ni mkate bibi tandaze ni kupake sanitize kabla uja paka mate na akikonga busy mina give kanga ata anakonga queen so na mbaga king size amishika jona na daga kui baptize wet kama ocean so the ship sita capsize ime mnice anataka tui come twice ina mi quarantine mesa bed sheet gal you're so sweet basi poop on repeat baby gal kaya don't know you make me complete ame ya love na make you come quick.
By my side, I'm all wild, just suck up. When you can, oh, when you can, I'm all wild, just suck up. Be a good love you all day.
Hey, Roshan!
Usually I'm indecisive, but tonight, me sure, sure. And baby, you know me, we are past like it.
You know me like it.
Me love a little more, more. Bend it up back way, doing it that way. Pulling my driveway, give me that side way. Bend on my highway, lick it down, bite it. Know that I like it. I can get freaky, no tell my secret. No can you keep it, action not speak it. Drama keep beating, no me not easy. Boy no one leave me. Usually I'm indecisive, but tonight, me sure, sure. Me cock it up just like a tenny top. Fuck sweet like money can't get enough. Cause me pussy tight tight. And me know that you like. Love you when you stamina long like China flight. Then
can you keep it right here. Keep it right here.
Usually I'm indecisive. But tonight
I'm
sure.
You lie now.
It's kill
people. Get down, get down, get down.
JJ, you put the JJ.
jaja, your body jaja.
No, 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 no.
Jaja, your body jaja.
No, no.
Jaja, your body jaja, baby. Jaja, your body jaja. Jaja, your body jaja. Jaja, your body jaja. Your body,
I saw your love give me fever. All the time you come and done the shiver. Now you be the one, just believe it. La diva, my diva. Oh, you turn Batman to Zina. With your sexy body, Carolina. For your love, I go fight like John Cena. Atakama ni kiwa nguvu sina. Kupe kila kitu,
baby.
Uchana kwa siku,
baby.
Tufanye mavitu, baby, mavitu. Kupe kila kitu,
oh, baby.
Mchana kwa siku,
oh, baby.
Tufanye mavitu, baby. Vitu, baby. Sata kiss long na po wine.
Jaja, your body jaja. Jaja, your body jaja.
No, 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 no.
Jaja, your body jaja.
No, no.
Chapa chona dondoka, ey, dondoka, dondoka, ey. Dondoka, ey, dondoka, dondoka, ey.
Yeah, na sante ya punda una mateke. Niki kuna uta umota na stete. Wafeve jozi kipundi msika kakote. Wate bendo iso daba zitokote. Anadai kona sija tebo nge mato. Pena dani ndisi na pandakas ni mato. Case come fast name stone and a kako. Bema girls busy wana ball kuliko mako.
Naipima, pima, naipanda, nalima. Nankipata, naipima, pima, naipanda, nalima. Naikichapa jona dondoka, ey. Dondoka, dondoka, ey. Dondoka, ey. Dondoka, dondoka, ey.
Sikiza kuna dodo na mebeba. Tiki ndani ya bukla, zita tesa. Kile kana kata, kata tepangwa. Sito na kwa jiko, kata tendo. Kujangwa, na stingo ikatubamba, tukapatangwa. Na tuanzi anatupanga, akatupanga. Joki anapatia nanga, ata makase aliwapatia nanga.
Nankipata, naipima, pima, naipanda, nalima. Nankipata, naipima, pima, naipanda, nalima. Naikichapa jona dondoka, ey. Dondoka, dondoka, ey.
Za makindi, siti nopo kata panda vuko za maringi. Kana piga shot na cha alama ya kidi. Lata piga noise daro atakali piri. Oh piga noise daro nataka papiri. Atakuta mao dabu maithe api. Inajua umeiva jo kaki nyaro na as umebeba jo kaki banki.
Even the government agrees. He's a dangerous DJ.
Is it true? Umenichagua mimi
DJ Links.
Unamuoyule. Is it true? Umenichagua mimi. Is it true? Umechagua mimi. Is it true? Is it true? Ume. Is it true? Umenichagua mimi. Unamuoyule. Let me play the guitar. Tubanjuke, tuzunguke mita, tuwalike. Harusi tafana wabambike wale. Isukuti love like mayonde. No stress baby usikunde. Forever love ni kupende. Chini na juu pia upande. Isiwa skandonski wilipoze. Roi na kumanjo ni kupoze. Tupendane ujanani pia uze. Oh my love, I surrender. Pass up to you, me, I render. Eka muziki rumba na benga. Chini kwa chini situ takwenda. Tuvume kajuk na Vanessa. Kwenye media together tunatesa. 254 sindo kusema. Let me love you the African way. Let me love you like an African lady. Equity. papa, nanita mama, the African way. Nikuite papa, nanita mama, nikuite papa, nanita mama, the African way. Hizi kukuruka kara
za nini sasa?
Achana na wale wagombi
wanuleta siasa.
DJ Lings
nichangia kama ni nyimbo kuimbia ezalita lo makazi ya bolingo isiwaskando kiwilipoze roi na kumanjo ni kupoze tupendane ujanani pia uzeni tuvume kajuk na Vanessa kwenye media together tunatesa 254 sino kusema we.
Shoti mbili kana lainika Toto kamebeba joto Utatani huyu demni wa Morocco Mkana katika nkama kako peponi Mkana pakuwa nkama kako jikoni Kakipanda chuma nkama fundi wa pwani Nikashai kwenye mwanga hatari gizani
Prakata, 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 prakata,
Shika demni ka prakata 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 boom Katoto kadogo ni ka prakata 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 boom Mtoto wakiweza ni prakata 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 boom
Nataka daktari Omari kutoka Tanzania Anipe dawa za kiume Leo kuna manzimi na nyemelea Kuna vile na mdaijo Nataka kumsampo Kaneli ntasikia laha ndani alo Akinipa laha ndani alo Kake ni ka tight kadogo Vile nilitoa Kenya mo Ililia kakifuniko ya speedo Okwankwo
Prakata 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 prakata
Na kolebo
Yumba Yumba
Champion boy
Yumba
Classic
Aga Miki windi mabebe Jipinde pinde kama nyoka Pinda mugongo ni bebe Nisije nikadondoka Oh na 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 na
Jiani na pita pita samahani sister Macho kama unanita mekorea shisha Mwaga mapicha picha ya sambai insta Yani kesho kukicha jana kama vita Suruari pare Vyatu kule Silare lare Kam kao tule Jotu kufunze kozi ambazo wezi kupewa shule Joni kutunze baby wezi fanya kazi ya bure Ukiwa na king Agiza tutaletewa Kiwa queen Kwenye yoto tapepewa Yongeze nyongeze nisha nogewa Napenda kuyumba yumba kishalewa
Asema baby ya pocket Baby ya pocket Ata mabubu wanatoaga sauti Baby ya pocket Baby ya pocket Ata jambazi suguri napigaga saluti
Asi stop
Twende taratibu kama unasinzia
Yumba
kwa kalibu unakumbatia.
Yumba.
Hey.
Yumba.
Kwa netaratibu kama unasinzia.
Yumba.
Anase.
Yumba.
Lia karibu unakamatia.
Yumba.
Anase.
Yumba.
Una na na na
funga,
na.
Funga mishikaki. Funga na opaki. Rumba taki taki. Dore gumba happy. Yumba juu, yumba chini, yumba katikati. Yumba yumba mwili kama umeregea nati. Samani nambo na yopigia haipatikani. Umepotea uliza Google takupara mani. Kama unachuki ota mba wapayangani. Aupasue aldi wingi ukae ndani. Bado na wagongea ngongo. Na kumaria mchongo. Na shushia vigongo. Mevalia usongo. Kwa mangoma msondo. Uongo anajua Mungu mwenye mbingu aldi na udongo. Mzeka sema sen sema wagosha mpera mpera. Na meba sanchoka na nyuma kafunga tira.
Nadia, big bad panda. Tamu kama embe toto, nitakupa kakada. Hili penzi, hili penzi, hili penzi, hili penzi, sila kitoto, utabaki umeli kubala. Nadia, big bad panda. Tamu kama embe toto. Hili penzi sila kitoto, utabaki umeli kubali. Taratibu bwana mkunaji, leo na shake kini kiminaji. Joni ongeze, ikamate usilekeze. Nauliza ni ongeze, ikamate usilekeze.
Like Iraq, smile and tight even if it no fat. Me, love how your waistline a go round. Love how your waistline a go round, girl. Love how your waistline a go round. Go round, girl. Wine for me, wine for me, wine for me, baby. Wine for me, wine for me, wine for me, baby. Wine for me, wine for me, wine for me, baby. Wine for me, wine.
wiggle. Right now you have a real bad man in your miggle. Cock it up, I girl, you fat up on your lickle. Make your shift gear on your bicycle. You broke it off anyway, girl, you no giggle. Come slow up on the thing, you a shake and a shivel. Bless you, bless up the thing, them minibble. Ball game, no time for your dribble. Boy, bad girl come in, mash up the place, and then she leave it. Flat test to me, I test my day. Me love you, believe me.
Love how your waistline a go round. Love how your waistline a go round, girl. Love how your waistline a go round. Go round, girl. Wine.
Your dad warned you about this DJ, your mama approves of him, and your sister is dating him. It's DJ Lynx. Even the government agrees. He's a dangerous DJ.
Maserati. Hop in my Maserati. baby, hop in my Maserati, and I just wanna see you ride. Somebody need somebody. My body, your body. I'm on check, call of you. Somebody need somebody. My body, your body.
I keep it on the 100. Girl, I'm ready if you're ready. Last, get it to Yankee for this pandemic. Girl, I get it all on me, I wanna spend it. I fit to be your garment, me, I wanna wear it for real. You know I got it, take the car keys. For the Maserati, you get naughty. For the Lamborghini, you won't give. For the Bentley, you go bend it. Oh baby, choose what you wanna cruise in. I buy you shoes, probably Jimmy Choo, yeah. And I like the way I get it out. So baby, up in my Maserati.
Up in my Maserati. Up in my Maserati. Up in my Maserati. Up in my Maserati. Up in my Maserati. Up in my Maserati. Up in my Maserati. Up in my Maserati. Up in my Maserati. Up in my Maserati. Up in my Maserati. Up in my Maserati. Up in my Maserati. Up in my Maserati. Up in my Maserati. Up in my got the camera, the ones that go kuruma.
I want to go kuruma.
Close to mommy, we teach a motirima.
We teach a motirima.
Ulewa kuchuchuma.
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 Mina penda go kuruma, kanu krum na kashia tu irima, ziki shika man sinanga madrama, silver boy bina penda chuchuma, 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 you and you, when I went, unapenda kukata waba, kulewa I say kukata waba, unapenda kukata waba,
lewa seni kulewa kuchuchuma,
ah, kulewa kuchuchuma,
got the camera di wanza go kuruma,
ah, I want to go kuruma.
Ghosty mommy with tisha motirima.
Ah, with tisha motirima.
Ulewa kuchuchuma.
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 Zangu ni makolo, si maslim. Mina pena big big, si maslim. Haga haga big big, si kaslim. Kanari ang lasi, ni malim.